MalawiMusic.com, nyimbo za Chimalawi.
Simdi mava bwino ine kupanda kukuona ine kupanda kukuona iwe Sindi mava bwino ine kupanda kukutira disa kupanda kukutira disa chikumu changa chokoma zedi chotira shuga Janga choliolo pera chotina sugar Dima kukonda Palibe sawina Dima kukonda Palibe sawina You are my You are my Uga joga pa komo Inende masunguluma Uga joga pa komo Inende makala mkawa Anzanga wose ya kundiseka kutenda penga nawe Masa kutiwa chikondi chatu nchusama sedi Ndima kukonda, palibe sawina Iwe ndima kukonda, ulipo tuweka Iwe ndiwe, iwe ndiwe Pera jo tira mkaka Hey
hey
Iwe ndiwe Iwe ndiwe Iwe ndiwe
Stream and download music from www.malawi-music.com